Bemugore ndakwinginze nzana utuzi two kunywa mu gacuma ariko ndakwinginze unzane n'agatsima mu ntoki
murahiye uwiteka imana yawe ihoraho ko nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nsigaje mu giseke n'uturanguzwa tutuvuta mu mperezo dore ubu ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire njye n'umwana wanjye ngo tukarye duhite twipfira
ariko banza umvugire akanya ukanzanire maze ubone kwivugira n'umwana wawe
Kimo niko kamukijije